se te lo assumba.
Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwiharuka muri Isanga, ikiganiro mutegurirwa kandi ngo nange Venuste ishimiye Imana.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Niki kibuza umubyeyi kubwira umwana yabyaye se wamubyaye? Uwitwa Sandrine Mukamana amaze imyaka 27 ataza amazina yose ya se ataramubona. Amarira y'umwana udafite epfo ntagire ruguru ahozwa nande? Ndakira Sandrine Mukamana, atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinya, umudugudu w'Urugarama.
Tebasaro kaburaga ni papa wanjye naburanye nawe naramubuze tubambuze ntabwo nigeze mubona. Papa wanjye yabanye na mama n'umugore n'umugabo, nyuma papa yinjiye aza kwigira mu gihugu cye, ariko agenda namubwiye ko azagaruka. Papa aho agendeye aragenda ngo arahinda, amaze gukinda na mama birangira ashaka undi mugabo. Nyuma yo gushaka umugabo, papa yaje kuza agaruka mu Rwanda. Agarutse mu Rwanda aramubwira ati niba bidashoboka ko twabana, nyereka ahantu umwana wanjye ari. Mama aramubwira ngo umwana ari kwa nyirakuru. Papa yagerageje kwandika urupapuro rusaba yuko yantwara kwa kaka, barabyanga. Bamaze kubyanga, papa wanjye birangira yisubiriye Uganda. Bamaze gusubirayo ntiyongeye kugaruka. Njye nagerageje guhura nahura na mama, mbe nambaza amakuru ya papa wanjye. Mama naramubaza ntakintu ajya abitangarizaho. Amakuru mfite yose nayo nkura muri famiye n'abantu bari bazi papa, kuko yakundaga kuza kwakata cyane akibana na mama. Ubwo ku rugo ngo papa ntabwo yigeze, nta muntu yongeye kumenya.
None se mama wawe aracyariho?
Mama ariho, ariko kuba ariho ntabwo tubasha kuvugana neza, arahaba kimisaga, ariko nta makuru ye, nta konegisiyo ndende tugirana.
None iyo umubajije uti mbwira amakuru ya data ya papa wanjye, arayakwima abishaka, ayakwima kubera ko adashaka kumumenya, akubwira impamvu adashaka kukubwira amazina ye?
Nta mpamvu nimwe ambwira, kuko iyo nagerageje kubimubwira kandi mubwiye turashwana akambwira nabi cyane, nta kintu antangariza. Nta kintu na kimwe antangariza kuri papa, kuko n'ibyo nzi byose nabimenyeshe, nabimenyeye mu yindi famiye kwa bakaka. Nta kintu na kimwe nari numva ku makuru ya papa avuye kuri mama.
Mama wawe yitwa nde?
Yahirwa Francine.
Nzamubaza impamvu adashaka kukubwira amazina ya papa wawe. Niho honyine nahera kugira ngo nshobore kubona papa wawe. Ntabwo nshobora gushaka umuntu ntazi amazina ye, ngomba kuyamenya. None se papa wawe yakoraga iki mu Rwanda?
Papa wanjye yacuruza akadesitirishanje y'imodoka, acururiza mu Gatsata, acururiza kawoshi mu mujyi na Kinyoni. Gusa nyine amazina ya papa bari barayambwiyeho kwa kaka. Bambwiye ko yitwaga Jacques Gatugaratuva. Niko bambwiye. Gusa amazina we yashize nyise nitwaga ngo ayishe yatuha, ariko kaka yarayahinduye.
Anyemerera ngo usabe kubanza kujya gushaka ayo mazina uzagaruke mu kiganiro.
Ntabwo byanyorohera, wenda umpamagariye mama yaguha uko intekerezo ukuntu yabatarwa amazina ya papa.
Komera, ihangane, turabigeraho. Amaherezo turaza kumvikana, ndagufasha uko nshoboye. Na mukecuru wawe uwo wita kaka, ntabwo yigeze akubwira ati umugabo wazaga ahangaha wabyaranye n'umwana wanjye yitwa Kanaka? Bazi Jacques gusa, nta rindi zina bazi.
Zina bazi ni Jacques ryonyine.
Okay, noneho uhumura. Ubwo mfite amazina ya mama wawe, nzamwishakira, nzamwibariza amazina ya papa wawe, hanyuma niho nzahera kugira ngo ngufashe nguhoze. Birumvikana ufite agahinda kenshi, humura, Imana nibi ishaka, tuzafatanya nayo tuzaguhoza, nicyo tubereyeho. Sandrine komera, muri kano kanya reka nibwire yuko papa wawe aho namusanga hose mu Uganda niba ari hari hariho n'igihe yaba kiraho ngaho mu Rwanda yayavuye muri Kigali akorera mu wundi mugi aho yaba ari hose niba kiriho akabakumva nk'umwana ndigumvikana waje hano umushaka ufite imyaka myinshi utamuzi 27 mu buzima bw'umuntu n'igihe kinini cyane kazi papa wawe niba kumva Sandrine muri kano kanya niki ushaka kumubwira
ndamubwira ko nkumbuye kumubona nkumbuye kubona umuntu nita papa wanyu
mbese hari nk'agafoto mama wawe yigeze akwereka cyangwa se mukecuru hari agafoto ke wigeze ubona hari isura ye ufite mu mutwe wawe uzi uko asa
ifoto yigeze kuyibona kakara yinyereka yigeze kuyinyereka ndayibona mubonye na mumenya uko ameze ariko ejo bundi nagerageje kuyimubaza arambwira ngo ifoto ngo ntayagifite
Ya mumenye iyo umurebye ubona ufite agashusho ke
yego yari umugabo ukunda gutereka umusatsi munini
hari ibintu wambwiye byafasha wumva ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya nabo kudufasha kugira ngo dushakire hamwe tumumenye ongera unyibutse aho hantu yacururizaga kuva mu gatsata kugeza mu mujyi wa Kigali rwagati umbwira ahantu yacururizaga n'ibintu yacuruzaga ntabwo hazabura umuntu uzamwibuka akamumenya
ahantu hambere yacururizaga yacururizaga hano iruhande rwa kino kiraro cya Nyabugogo ku muryango wa mbere wari uhari
yego
aha kabiri ni ku giti cy'inyoni
yego
aha gatatu ni kawoshi niho yakoreraga Nyabugogo niho yakunda kuba yicaye cyane ahandi hari abakozi
abumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya nyaboneka wamenya uwo mugabo witwa Jacques ntarindi tuzi ntarindi izina risobanutse dufite kugeza igihe uwo babyaranye Francine Nyirahirwa kugeza igihe azaduhera amazina nyayo abumva agasaro kaburaga muri kano kanya mushyire hamwe uyu mwana tumuhoze kano gahinda dufatanye tumushakire papa we ubawa yaramenye uwo mugabo acuru arufite kawoshi mu mujyi rwagati warufite n'ahandi acururiza ibyuma pièce de rechange aho ngaho ku giti cy'inyoni naho ngaho Nyabugogo yatubwira yahamagara hano ku ijwi rya Amerika tugafasha uyu mwana Sandrine Mukamana kongera kugira amahoro ku mutima Sandrine nagira ngo ngushimire kuba wihanganye kwafashe kano kanya kugira ngo tuganire ndakumva urukundo abana mukunda ababyeyi banyu mudafite ariko mwifuza kubabona rurakomeye kandi ni rwo tubafasha kubaka ngaho rero urakoze ndagushimiye ko waje mu kiganiro ukomere utegereze wijeye Hashize imyaka 18 umubyeyi w'umurundi nimbeshaho Gerard yohereje abana be babiri mu gihugu cy'Ububiligi aho bari basanze nyina Madame Nizeyimana Zuena Hamoud kubera ko abana bari bato yashyize umukono we ku mpapuro zibemerera gufata urugendo badaherekejwe n'umwe mu babyeyi mu mwaka wa 2004 bagenda Gerard nimbeshaho yari ku rugamba mu gisirikare kuva icyo gihe kugeza ubu ntarongera kuvugana n'abana yabyaye bariho baba bazi ko we ariho ni inkuru ndende y'agasaro kaburaga Gerard nimbeshaho atuye mu ntara ya Ngozi muri komini Ngozi umutumba wa Kanyami
Kinganya muri icyo kiganiro ni uko hari igihe nigeze gucungiriza nabibwiwe n'umuntu yari azi ikibazo cyanje arambwiye ati uzakubwiriza ikiganiro agasaro kaburaga ku isi rya Amerika ati urashobora kuhakubira akarusho hama ndashungiriza ndumva ko barondeza abantu baburanye nico catumye nanjye ushaka kuvugira ku isi rya Amerika bibaye n'abana twaburanye nande kumva zitagarutse ko nawe zitagarutse ko akaba yaje igihe kirekire n'ubu ntazi aho bari nawe bataza aho ndi.
Abo bana mwatandukanye gute, wababuriye he, byagenze gute, mbwira.
Abo bana hari mu bihe bigoye, hanyuma icyo gihe hari haje kuntambara mu Burundi ya 1993 bituma amashuri ahagarara. Icyo gihe nari umufinaliste, hanyuma njya kurondera ubuzima nk'uko bigendera abandi bajene, mfite imyaka 23 icyo gihe. Hanyuma byarashyitse ndinjira mu rukundo n'umukobwa, umukobwa nawe yari imfubyi. Hanyuma turabana kugeza aho tubyara abana babiri. Hanyuma naje gushaka kubandanya amashuri tubana Gitega, tugeze dufise abana babiri. Ntitwabyumvikana ko sinashobora kuva ku izima kuko sinari gushobora guhera ishuri. Nabona ko ntegeza kumara amashuri kuko nari nahereye mu mwaka urangiza. Basi rero turatandukana, avuga ati ugiye ku ishuri, ndagusubiriza ndakuramplasa. Ndamubwiye ati nta kundi, nta kibazo, ndidetermine hama fata ingingo yo kujya ku ishuri iri yuko tuzogumana bisanzwe. Ariko mu nyuma byahavuye rero bigenda ukundi, aragenda i Buraya. Nanjye icyo gihe nari muri SMO, hari serivisi militaire twakora obligatoire mu kugira dushobore kwiga kaminuza. Icyo gihe rero nari muri iyo serivisi. Hanyuma turaburana, agenda i Buraya. Mu nyuma abana bagiye kumusanga muri i Buraya muri 2004, aho icyo gihe nanjye nari muri universite i Ngozi. Abana ndabasinyira nyine autorisation de voyage kugira bagende kwa mama wabo, kuko yari amaze imyaka ibiri abarekana cyane rwose. Hanyuma kuva bagiye rero kwa mama wabo, uretse ko bagiye naho nyine ntamenye ingene bagiye, naherutse ndabasinyira autorisation. Hanyuma bamaze gushikayo nandi menye ko bashitseyo bari kumwe no mu nyuma wewe tukavugana. Mu nyuma yaje kumbroka rero kuri WhatsApp nguma nabwira ko nkeneye kuvugana n'abana, ntamenye na wabo hari ahantu arambuka yazirebire nyene kugeza ubu sinzi isitware sinzi kuza bagenda dore ntitwasubiye kuvugana nabo.
None abo bana bawe uko ari babiri, harimo umuhungu n'umukobwa, bombi ni abakobwa ni abahungu, mbwira.
Mukuru n'umuhungu ubu ageze mu myaka 25-26 hafi. Ubundi nawe abamukurikira n'umukobwa, umukobwa yavutse muri 2000 mu kwezi kwa gatandatu i Gitega niho twaba icyo gihe.
Umuhungu yitwa nde?
Umuhungu uretse ko bashobora kuba barahinduye amazina nonziyemo bikunze kuba, ariko yavuye ngaho i Ngozi yitwa Nimbesha Hotalibi. Umukobwa nawe yitwa Nimbesha Hotalibi. Bakaba buriye indege ku kibuga cy'Entebbe itariki 21 y'ukwezi kw'indwi, kandi muri 2004 izo zenteye iriye 2004 niho buriye indege kuri aeroport y'Entebbe bajyana Belgique. Ndumva baba bashobora kuba barashikiye mu gisagara cya Liège.
Uwo mudamu mwabyaranye abo bana yitwa nde?
Umudamu yitwa Nzeyimana Zuena Humudu. Ni ukuvuga Zuena Humudu yavuka ku mubyeyi w'umwarabu n'umumama wiwe w'umurundi kazi wo ngaha ni Ngozi. Nawe yari yavukiye ngaha i Ngozi ariko afite umubyeyi w'umwarabu.
Ko numva wagize uruhare rukomeye kugira ngo abana basange nyina, ukabasinyira impapuro kugira ngo bagende bandagereyo, ndetse mugakomeza kuvugana na nyina, hari ikintu cyatumye wiyumvisha cyatumye ahitamo kutakuvugisha akakubloka?
Cyatumye niko ndabyibaza, ariko nuko uzi ko abantu bene tugenda tugoye, harageze ahantu tutumvikana. Kubera yuko amaze kuza iyo hiyo yari iromariye, arabyara umwana, arongerera divorce, ariromariye kandi arabyara umwana. Aho mu nyuma urumva ko twari twatandukanyije muri 2000, hagahanaze muri 2010 ndagira mariage, tutaravugana kugira icyo gihe n'abo bana. Yaramubwiye ko naje ngomba gukora mariage, ko ntashobora kwinjira mu myaka
Hashize imyaka ingahe utavugana n'umufasha wawe mwite umuntu mwabyaranye abana madamu Nzeyimana
harashobora kuba hashize imyaka yoba nk'itanu gutyo Uganda ariko kuva bakiri bato urumva ko bagiye ari abamilere mu nyuma bakishikayo aho bose yavuga mbwira ko tutovugana ko baca abana batahe distance separe akavuga ati hari igihe bo kumva bagasha bavuga ati ndabajyane kwa papa ubwo nyene kandi bamaze kujya mu ishuri icyo gihe ntabyumva ariko nyuma bamaze gukura umuhungu umwana wa dijita umwana wa zenta urumva niba kumubwira yuko atazi distance ari umuntu wajijyutse yize natwe turi muri Afurika umwana niyongira iyo myaka 20 ataramenya kamere ko ariyo continent ya Europe Amerika Afurika n'ibindi naca numva umenga ahubwo ashobora kuba yababwira reka ko ntakihari nkiyumvira ibintu byinshi cyane nkumva birandenze nicyo gituma niyumvira nayifasha numva esike yoba ari inzira ishobora kushikana kuyabona ko njye nicyo gikuru ni uko nobaronka kuri contact ababaza nimba bemera ko ndi umubyeyi wabo cyangwa batabyemera ibyo numva byoba kuri jewe kabisa yoba ari nyinshi
uretse kuba ushaka kubonana n'abana bawe uracyafite uwo umugambi wo kujya i Burayi kugira ngo ubegere ubu noneho ko ufite urugo rwawe washatse kuvuga aho mwavuganira hose hari icyo byagutwara
bo jewe kubwanjye twavuganira hose nta na kimwe bizitabaragurema gikuru gusa nifuza mu buzima nuko imana yamfasha nkababona byo mwumviriza nkihari turashimira basi kubonana rimwe nkihari nk'ibikwiye
nagira ngo nguhe akanya gato kugira ngo ubanze ubwire ijambo abana bawe babwire ikintu bagomba kumva icyo bashakira gikomeye nyamukuru hanyuma ugire n'icyo ubwira Zobe na Nzeyimana muri iyo ntumbero ufite umunota umwe n'igice ubundi ntabwo umunota umwe nguhaye umunota umwe n'igice n'imbeshaho abana bawe urashaka kubabwira iki
urakoze cyane abana banje ndashaka kubabwira niba banyumva yuko jewe sinya nashyiraho umukono ko bagenda i Buraya ni kubera gushika kuri uyu mwanya nabona ko bari mu maboko ya mama wabo abakunda yuko kandi nanjye hano ariko aranterefona ambwira ati i Buraya byose ndabifise ariko ni busabana banje nirigandarira iminsi yose icyo gihe rero narabona yuko n'abana banje nabo nyine bamukeneye hakiyongera ko yuko nanjye kandi nari ku rugamba Burundi byari birimo muri uwo mwanya nabona yuko ahubwo nanjye ushobora gufa abo bagasigara byari ibintu bitoroshe rero njye muri uwo mwanya nabibona nk'umugisha kubona nzowe nashobora kwiruka abana kandi bati abatware bari kwiga nabona ko bagiye kwiga neza bazobaho neza ku kibura ya turumva yuko abantu bose biga kandi niko tubyumva abatarajyayo ariko abana bose bariga n'ibindi bakarangiza segonderi kandi bakafungura bakavugwa ndetse nabona ko abana banje bagiye gusigiza information a l'européenne rero nabasinyiye mu ntumbero y'urukundo nayo ndabafitiye mbona ko je naho mera nabi mugabo bakaba babayeho neza numva ko ndi satisfe ariko by'ukuri ubu hagezaho nifuza basi ni kuvugana nabo bikaza nashaka ndabwire yuko ndabakunda cyane aho bari hose bamenyeye kandi nazuwe namenye yuko ari amakonti ama circonstance nyine ashika mu buzima twavanye ngo kubera ngo ndamwanka ngo canke ngo iki none kubera nari mfise intego nifuza gushikaho icyo gihe nari nahejeje amashuri tubona nazuwe na nari nahejeje amashuri mu mwaka urangiza ntigeze nyereza mu ishuri hanyuma ndafata ingingo yo kubandanya ishuri maze kubona ko yarose nawe akazi keza nange narise akazi keza twese twarakora muri ONG hano nkamubwira ati uyu mwaka ngomba kuwumara kugira ngo ndonke diplome aka kazi kawe ni gutya gakora mugabo aje ukazohera kandi mafite diplome reka ndangize uyu mwaka ndawumare we nawe ndegeze nawe uzoca ubandanya ariko ntiyashoboye kunyizera kugira ngo areke uwo mwaka ndawige ni ukuvuga uwo mwaka nagiye kuyigiye diplome nagiye kuyironka dusa n'abamaze gutandukana naramaze kwakira ko yandamfashije kuko yari yambwiye ati si kantete ahari ari kuje ndetse aramfashe biba birabaye rero abana babyumve yuko rema aho ni ndabakunda cyane nubwo biri uko kandi ndazi ko bahari ariko bobo birazi ko ndahari nicyo gikomere kwisi bo nibaza ko batazi ko ndahari bazi ko ndahari tutomwe babantelefona tukavugana urumva imyaka cumi n'icyenda ni myinshi cyane nukuri ndababaye nyine ariko nako ntibigire ariko imana ibandindire gushika umunsi tuzobonana antuka ndifuza kuva ku isi tubonanye kandi umuntu urupfu warugendana buri munsi mbafise amakenga
urakoze nawe nimbeshaho Gerard agahinda kawe ndakumva inyota ufite uko n'abana bawe ndayumva ibyo bikomeye bigendana ndasaba cyane kugira ngo agasoboka Buraga kazabikuvure abana bawe ndahamya yuko uzababona kuzavugana nabo vuba n'ibintu tuzashyiraho umwete ndabikwijeje nk'umubyeyi nanjye narabyaye kandi ndakumva urwo rukundo urukomeze kandi ugira amahoro ngushimye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro ka Buraga
murakoze cyane ndaramukije n'abantu bose bakunda ijyanye Amerika na cyane cyane kino kiganiro
agasaro ka Buraga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro ka Buraga umwihariko wa muri sanga Jean Paul Turikumana amaze imyaka 30 atandukanye n'umuryango we kuva mu mwaka w'1992 muri 1994 umuryango we w'abantu 8 wari utuye Kayonza hari mu sekitori ya Nyamirama mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo nyuma ya jenoside hari hasigaye umwana umwe rukumbi witwa Musabyimana abandi bari he Jean Paul Turikumana arabashakisha atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyabikenke nongere ngushimire ko wategereje igihe kirekire kubera ko ubutumwa bwawe bwa mbere bwangezeho mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya 2024 uranyihanganira ariko je nabaye nkaza mfura z'i Rwanda ho usezeraniye niho duhurira uzangaye gutinda ntuzangaye guhera none ngaho umbwira rero ikaze mu kiganiro agasaro ka Buraga niki kikuzanye muri kino kiganiro
kinzanye muri iki kiganiro nagikurikiranye cyane numva ni ikiganiro cyiza gihuza abantu baburanye nagira uruhare nangwa mwangira uruhare rwo kugira ngo mbone abanjye babo
abantu bawe ushakisha ni bande mwatandukanye ryari byagenze gute
abantu ushakisha ni ababyeyi banjye urebye n'umuryango wanjye twaburanye nkerekana kubonana nabo muri 1992 nari umusirikare
yego
urumva nari ndi mu kazi bigeze 1994 urumva sinari ndi kumwe nabo nabaga mu bipande za Byumba ubwo itene na kane bihabaye yaje jenoside ndahunga mwongera muri Congo ariko nta makuru yabo nari mfite mva muri Congo njya muri Tanzania kureba ko nagira uwo mbona ndabaririza nta n'umwe wigeze mpa makuru
ubwo ni papa na mama n'abavandimwe banje bose bageze kuri batanu nta kugeza n'ubu nta n'umwe nakoresheje muri nagiye muri kuruwa ruje urumva naraje kugira mu gisirikare njya muri Congo mbayo nashakisha amakuru nshakisha abantu bari muri Tanzania ngo menye amakuru ndayabura pe mbura amakuru ariko noneho aho mmaze kuzajya nungira agasaro kabuze kavuga uko bizagenda ndagumya ndategereza nkumva abandi barabona ababo ndavuga nange ngomba kunyura mu gasaro kabuze ko nagimwo mbona byinshi nangwa nkamenya amakuru ko bapfuye umuntu akaruhuka.
Ababyeyi bawe uwo muryango wawe wari utuye hehe kuba mutandukanye muri 1992 icyenda na kandi kaziramo ariko se bari batuye hehe?
Ababyeyi banjye papa yitwaga Karemera Zatayo, mama akitwa Mukandori Fonsere.
Yego.
Bari dutuye ubu Iburasirazuba hari muri komine Kayonza ubwo kera yari Segiteri Nyamirama.
Yego.
Ubwo ni perefegitura ya Kibungo we yabaye intara y'Iburasirazuba.
Yego.
Ubwo rero twavaga indimwe turi abana barindwi yaho ntahuti 95 urumva ko nagiye Congo nzenguruka Tanzania ngeze ngarutse mu Rwanda ndasubira mu kazi ariko ntahasanze mushiki wanjye witwaga Nyiramatabaro nawe namubaza ntambwira ati duheruka ni 94 kuko umuntu yihisha bukwe nabo nta makuru nabo bafite afatika niba barahunze niba batara niba barapfuye uko byagenze.
Abantu bari batuye muri ako gace ka Kibungo ka Kayonza bamwe bahungiye Tanzania bajya mu nkambi zitandukanye hari nini muri zo yitwaga Benako hari iri hakurya yaritwaga Rumasi yarimo yiganjemo cyane cyane Abarundi ariko ya Benako yo yari inkambi ngari yarimo Abanyarwanda. Abo bavandimwe bawe nabo wambwira amazina yabo uko akurikirana?
Harimo wankurikiraga witwaga Muvunyi.
Yego.
Ndumva nifuka neza ndumva irindi ryaye.
Yego.
Akaba n'undi wankurikiraga wakurikiraga wunkurikira witwaga Ndaruhutse. Akaba umukobwa ubwo wabagagamo ari nk'uwa gatanu nangwa kane gutyo witwaga Uwimana. Akabaho n'undi mukobwa witwaga Kanziga. Akabaho n'undi mukobwa witwaga Musatimana.
Yego.
Mushiki wanjye ariwe mukuru we we yarapfuye ndamushyingura yapfuye na gatanu aramushyingura yitaga Nyiramatabaro.
Yego.
Nagerageje kujya muri izo nkambi nagiyeyo pe nagiye Benako nshakisha amakuru mbura umuntu umpa amakuru. Ikiba kibabaje ni uko utamenyesha abantu barapfuye ese abo bantu bariho nta muntu n'umwe waguha amakuru. Icyo kintu kiba kibabaje umuntu abagira ngo arire yihanagure niba barapfuye. Kandi nanone ntabwo ari abantu urumva ko harimo abahurikira abakuze ntabwo baje nzibuze niba ari abapfa ngo bapfire rimwe bapfire gushira ariyo se umuntu akavuga se nta n'umwe umuntu yabona wararokotse.
Wowe Jean Paul Turikumana arakoze ushaka kukubaza wagiye Benako ntaho utagiye waruhari bagaruka muri izo za 98 abavuye za Benako bongera kugaruka mu Rwanda ntabwo bagarutse ariko se abantu bikayonza abo ngabo b'Inyamirama wagiyeyo nta muntu n'umwe wakubwiye ati nabonye bamanuka epfo nabonye bajya ruguru nabonye cyangwa se bari mu rugo babasanze mu rugo nta wahavuye nta gakuru waba waramenye wabwiwe n'umuntu byibuze n'umwe nta kintu cyabaho mu gihugu ngo ntagire umuntu kibona nuko yenda abantu batavuga ariko nta kintu cyabaye kitabonwe nta muntu wakubwiye aho ngaho Inyamirama agakuru k'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe.
Yayo hari n'abatwari bituranye bo muri famiye n'ubu n'ejo navuyeyo nagiye no mu nama zabaga ari inkiko za gacaca nta wigeze avuga ati nabonye ko ari unata wapfa ni ukuvuga nta makuru namwe mfite nabo bahungutse bavuye Karagwe bavuye Benako hari n'abagiye bava Congo wenda bavuye bati wenda hariho abacaga mu Bugesera bagira mu Bugesera bikanga bakomeza za Butare bakagira za Bukavu makuru nta muntu numwe bigeze mpa makuru ati umuryango wanyu nango ko ari unaka ari unaka nabonye yakuye angana iwanyu ya nkawe
abo bantu bo mu muryango wawe uvuga bakihatuye hari umuvandimwe wa Karemera uhari usigaye ndavuga wa papa wawe
nkawe wari uhari nawe ni mushiki wanjye wo ngo wari mukuru wanjye yarapfuye kandi kugeza nawe nta makuru yigeze amavuga
bishoboka gute ko ku musozi wose habura umuntu byibuze umuvugo ati ndabizi baraye rubunda hariya bagenda buri wese anyura ukwe amatati ni kwamera mutandukana mu ariko bibaye ngombwa ko abantu bahunga bakihisha buri wese abunda habonye hashobora kumuramira ariko nta muntu w'inyamirama na nubu wari wagira icyo akubwira bose bakubwira ko batabizi
uko ariko kuri ndumva harimo abo mu miryango nakubwiye hari abo kwa data wacu batigeze banahunga harimo abahunze nta n'umwe ukubwira amakuru
abo ngabo bo mu muryango wa Karemera bavandimwe be bakiriho bagituye ahahoze ari secteur ya Nyamirama bumva kino kiganiro agasaro kaburaga kimwe n'abandi baturage bose bari bahari muri 94 ndabatabaje kandi ndabasaba kudufasha kugira ngo dufashe turi ku mana ibyo bitaravuzwe mu gihe cya gacaca ijwi rya Amerika ntabwo ari gacaca n'ikiganiro kirema imitima gifasha abanyarwanda gukundana ariko bubaka amateka nyayo umuntu waba waramenye amakuru y'uwo muryango wa Karemera n'umufasha we Mukandori n'abana babo kuva kuri Muvunyi kugeza kuri Ndaruhutse na Uwimana ndetse na Kanziga na Musabyimana akaba azi niba barahungiye muri Tanzania cyangwa se niba baramanutse hepfo bageze za Bugesera uwamenye amakuru yadufasha kandi uhanuka ijwi rya Amerika kugira ngo dufashe umwana wabo rukumbi usigaye mu Rwanda Jean Paul Turikumana kugira ngo nawe tumufashe ashobore kubona amakuru ku muryango we mbaye mbashimiye none Turikumana buri gihe mbari mu mutima mbakomeza kandi ntabwo narimwe njya mvuga abo nshakisha nk'abatakiriho mbavuga nk'abariho none uyu muryango wawe abari ho batwumva muri kanukanya niba bahari niki ushaka kubabwira kindi gikubiye mu byo wabwiye ariko ni wa muntu utantanga wo kugira ngo umuntu ambwire ikintu abwira abashaka gushakisha ababwire ikintu afite ku mutima iyi myaka yose 33 ishize kuwa 1992 utandukanye na bujya ku rugamba ukaba utaze makuru yabo babwira icyo ushaka kubabwira mbere yuko dusoza ikiganiro ibindi uzabindekera
nta turenze kuba nabona umuryango nkumbuye umuryango nkumbuye papa na mama barumuna banjye n'abafite banjye nababwira ko urumva imyaka ngezemo ndakuze nanashaka umugore kubyara n'abana bane ubu nawe yitabye Imana 2017 ndahondera abana abuzukure barabategereje abatababereye banyirashenge na base babo barabategereje baza bakabona mfite umuryango ariko urumva si ndi papa nk'uyu mama ndi umupfakazi benshi yaranshaririye
komera Jean Paul Turikumana uri umugabo muryango amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ariko ibikomere byawe ndabyumva intimba ufite ndayumva ariko n'ukwizera ufite ko kuba utaracitse intege ibyo birometero byose wagenze uzenguruka u Rwanda ushakisha ababyeyi no kubana n'ubudahwema gusubira Nyamirama kugira ngo umenye amakuru yabo uzakomeze nanjye guhera uyu munsi ndatangiye kugufasha kugira ngo turebere hamwe uko twakubonera umuryango. Nagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima kuba warategereje igihe kirekire, kandi nkwizeze yuko ikiganiro agaseruka buraga muri kumwe. Ahasigaye Imana ni ibidufashamo, uyitegereze wizeye umuryango wawe uzawubona.
Nabo nicyo nkubwira, kuko Imana izaguha umugisha. Uri intwari, ntawe intwari ntawe nabona ihuza abantu, ihuza imiryango, ihuza inshuti, ibihugu byose. Kuri cyane ikiganiro cyawe kandi buri gice cyose cyose nanjye inkunga wanyoneraho niteguye kuyitanga ishoboka iyo ari yo yose naba nshoboka.
Urakoze cyane, ndagushimiye. Igira amahoro y'Imana.
Nawe yahorane.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, winchiki ntege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka 28 Uwizeyimana Vincent yaratuye mu cyahoze ari komine Gafunzo muri prefecture ya Cyangugu, akagira mukuru we Ngira ababyeyi Sisiani. Kuva mwaka w'1994 baraburanye, atuye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Muyira, akagari ka Nyamure, umudugudu wa Kanyundo. Ari mu kiganiro agasaro ka Buraga amushaka.
Cyane rwose nshimye Imana, nshimye Imana. No kuvuga ngo ikiganiro cyanyu cy'ijwi ry'Amerika nacyumvishe umwaka ashize mu kwezi kwa kabiri. Numva gifasha abantu, nanjye gisanga mfite ikibazo cyanjye na bagenzi banjye. Ndavuga ati iki kiganiro ubwo cyumvise ko numva kiri gufasha abantu nzajye geramo gute, ndahangayika kubw'umuvandimwe wanjye mukuru wanjye twaburanye kuva 1994. Ariko numvise ikiganiro ndavuga ati igisubizo cyaba ari iki ngiki.
Yego.
Nuko rero nababwiye ko nitwizeye Imana Vesa. Nubwo ntuye mu majyepfo ariko kavukire ni iburengerazuba mu cyari prefecture ya Cyangugu, komine ya Gafunzo.
Yego.
Hagira mukuru wanjye witwa Ngira Vyesi Siyani, waburanye 1994 mu 2012. Da kubona telefone ye turavugana, ambwira ko aba Congo Brazzaville. Kuva icyo gihe telefone ye twavuganye inshuro ebyiri kuva muri uwo mwaka, nyuma yaho ntabwo twongeye kuvugana kugeza n'uyu munsi. Niyo nimero nyicishamo nkayihamagara, nkumva umuntu yitabye siwe, akambwira ngo ari Goma, ari Bukavu, ari Uvira.
Urambwira yuko mu mwaka 2012 mwaravuganaga ari muri Congo Brazzaville. Icyo gihe se muvugana yakubwiye ko yakoraga iki, yari mu nkambi y'impunzi, yakubwiraga ko ari hehe nyirizina?
Nukuvuga ngo aho yambwiye ari ntabwo mbibuka izina. Ariko we twaraganiriye ambwira twaba Brazzaville, agace niko ndibuka. Ariko noneho ubwo nkomeza gushaka, nyuma nyine telefone ye yitabwa n'abandi bantu, we naramubuze, nkomeza gushakisha nkabaza amakuru. Noneho ubu aho nanjye mbandikiye kugira ngo mumfashe, mbona igihe kirakereke ariko nanjye nticaye. Ubu ejo bundi muri iki cyumweru turi gusoza,
yego,
nje kumenya amakuru yuko ari ahantu bitwa Orongo.
Aha,
Orongo ubu ngo ni hari.
Orongo ni mu majyaruguru ya Congo,
kandi kora ngo ni hari rwose. Umuntu twavuganye yambwiye ko ariho ari, kuko hari indi nomero nabonye iri imba ari ofeka amazina yose niko yibuka ariko nimero y'uwo muntu we ndayifite twaravuganya ambwira ko yakurikiranye amenya ko amakuru y'ahantu ari karahandi yitwa Orongo.
Ntabwo yaguhaye nimero ye aho ari aho ngaho Orongo,
ni ukuvuga ngo nimero z'abantu baho ngo yarazifite ku gapapuro ariko yaragashatse arakabura. Arongera arambwira ati mu gihe runaka nko mu mezi, kuko ngo ni kure y'aho ari, ngo arimo urugendo, ngo nta nyuma y'ukwezi ashobora kuzava, yarasubiye akashakira nimero z'umuntu waho ahita ampuza n'uwo mukuru wanjye.
Uwo muntu ndumva ari umuntu mwiza uzagufasha kuguhuza na mukuru wawe. Magingo ya se ko numva wateye intambwe ikomeye cyane, nge ndumva nari gushakira mu nkambi z'impunzi z'ibizo ngizo za Kintere nkabaza nimba ari hadi, ari kumva ko wewe wateye intambwe rwose umenya yuko ari Orongo. Ubusa uragira ngo tukunganire tumugushakire tumuhamagare, uragira ngo se utegereze uwo mugabo mwavuganye azagufashe aguhuze nawe, tugufashe iki Uzeyimana?
Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mubivuze neza, uwo muntu wandangiye amakuru ngo araho Kintere mu nkanda ariko yarasuye akaba ari Orongo. Kumfasha kwanyu ndumva byakwihuta kurusha uwo muntu, kuko nkurikirana iki kiganiro gifasha benshi. Mwamfasha yashimisha kurushaho, kuko uwo muntu nawe yambaye icyiza, ariko namwe mwamfasha nk'uko mumpamagaye.
Tuzagufasha aho ari hose muri Congo Brazzaville, bwuzi neza yuko ariho. Nicyo cyangombwa hasigaye no kumugeraho. Ukumugeraho nabyo ntabwo ari ibintu bitinda. Nabo tutaza aho bari Imana iradufasha tukabageraho, naho abo tuza aho bariho kubageraho tubanza gukoresha ijwi rya Amerika ryumvikana ku isi hose, badukurikirana kuri interineti kuri y3 akadomo radio tuve akadomo com. Abo ngabo bose baradukurikira bakumva ikiganiro Agasaro ka Buraga. Ndahamya ko n'abanyarwanda n'i Congo Brazzaville bari bacyumva, ndetse yuko na ngira babyeyi Shishiane nawe arimo atwumva, akazaba mu bambere bazampamagara ambwira ko ashaka guhura n'umuvandimwe we ari wowe Vicente Uwizeyimana. Ubu ngubu arakumva muri kano kanya, mubwire icyo ushaka kumubwira, muha amakuru yo mu Rwanda, mubwire impamvu nyamukuru itumye mushaka, iki kuri ku mutima?
Murakoze cyane. Gusambanje gushimira Ijwi rya Amerika ryasizeho iki kiganiro gihuza abantu baburanye, kuko turi benshi, ariko Imana ibahe umugisha w'umugejeje muhuza abantu. Nanjye icyo nifuza kumubwira ni mukuru wanjye ngurikira, papa na mama ni we mfura, nkaba gironda mfura, turamukunda kirenze ibyo, turamukumbuye ari njye ari n'ababyeyi, turacyafite amahirwe kuba tubafite yewe na barumuna bacu. Icyo dukoze cyose turavuga ati twabuze umuvandimwe, yaba twari twumvisha n'ijwi rye tukamenya ko akiriho, kuko amakuru yuko akiriho tuhora tuyumva ariko ntituramubona ntituramwumva. Abaye atwumva rero yakora ibishoboka byose natwe akatumenyesha amakuru, kuko nk'umuryango turamukumbuye, turifuza kumenya amakuru ye cyane. Barumuna be aribo barumuna banjye, ababyeyi bavandimwe, dukeneye kumenya amakuru y'ahantu aherereye. Twifashishije Ijwi rya Amerika iki kiganiro, dufite icyizere yuko tuzamubona.
Icyo cyizere cyanyu ndahamya yuko kizasohozwa vuba. Vicente Uwizeyimana, ngushimire kuba kimwe n'abandi benshi warategereje kugira ngo tukugereho, kugira ngo tuganire. makuru duhaye ni meza kandi turaheraho kugira ngo tuyakomerezaho tuyakomerezeho dusohoze ikivi kugira ngo tuguhuze n'umuvandimwe wawe Shishani ngira ababyeyi ndagushimiye cyane ro kuba wemeye kuza muri kino kiganiro agasaro kaburaga kandi ngushimire kuba uri umwe mu bambasaderi b'ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga badukurikira badukunda amahoro y'Imana
yegabane namwe Imana iba umugisha kubwitange mugira rwose ngorano z'Imana zizabagereho
agasaro kaburaga kabonetse
kimwe kiganiro agasaro kaburaga nibabwiraga Uwizeyimana Vincent yari mu kiganiro ashaka mukuruwe bashaka mukuruwe amaze imyaka atazi aho aherereye abari ku buhinga bw'ibyuma barimo barambwira ko bamaze kumufatisha bamaze kumenya aho aherereye aho twashakiye ntabwo ariho tumubonye ariko tumugezeho bambwiye yuko abonetse ndi kumwe na Vincent Uwizeyimana. Vincent Uwizeyimana, uracyategereje kuvugana na mukuru wawe, urahari?
Ndahari, ndabumva.
Komeza utegereze ndebe yuko namuhamagara bambwiye yuko abonetse.
Halo.
Oui, allo.
Ndabumva.
Ni ngira ababyeyi Shishani tuvugana?
Niwe.
Urakoze cyane, uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Ndi kumwe na murumuna wawe Vincent Uwizeyimana, umaze imyaka n'imyaka gushakisha, yambwiye yuko muherukana muri 1994. Mfite ibyishimo byo kubahuriza muri kano kanya hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Vincent, mukuru wawe Shishani ari hano, ndamubonye ngaho, musuhuze bya bindi wambwiraga ubimubwire, ari hano arakumva.
Urakoze cyane. Uraho Shishani mukuru wanjye?
Uraho
Vincent murumuna wanjye? Uraho, uraho Ivanishimwe, Ivanishimwe cyane. Ariko ngushimira aba bantu b'ijwi ry'Amerika bakora ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Agasaro kaburaga kabonetse.
Agasaro kaburaga kabonetse. None ni ikibazo nkunda kubaza kenshi, ari n'ubonetse n'uwashakaga. De kamere kuri wowe Shishani, imyaka ishize ari myinshi, imyaka 28 murumuna wawe utamubona, uvu utandukanye n'umuryango wawe, urumva umeze ute?
Ubonago nabona ibyo mbivuga. Ndikumva meze nk'ubonekerwa. Ariko kubera ko iki kiganiro nsanzwe nyumva, ndumva ko ari ibintu bishoboka.
Yego.
Ahubwo icyo nakora cya mbere ni ukubashimira. Venite nshimye Imana n'ijwi ry'Amerika n'abakozi bose mukorana, ubwitange mugira, muhuza abantu bamwe batabikeka ko binashoboka, ariko twamaze kubona ko bishoboka. N'impano Imana yabahaye.
Murakoze cyane.
Ubu ibyo agasaro kaburaga ntabwo bikiriho, agasaro kaboneka.
None Vincent, urakoze cyane Vincent. We wowe nawe ndabikubaza bya byishimo wambwiraga uzagira umubonye ukumva ijwi ry'ababyeyi bakamwumva, barumuna be bakamwumva, nibyo ufite magingo aya?
Yewe, birenze gutya. Komeza ubu ngubu, ni rya bindi abantu basaba Imana bava ngo ibyo Imana ikora biratangaje. Bishimye, ndanezerewe, mbese umutima ndumva ukeye, kuko twari dufite ikiniga, ubwo ndabivuga n'umuryango, kuko tubivugana umunsi kunda ati muvandimwe umwana wacu rwari ababyeyi ati twaramubuze, ariko umutima urakeye, ndanezerewe, ubwo ndabavugira ko nabo bari bunezerwe igihe bari bumvira inkuru ko mvuganye na mukuru wanjye Shishani n'umwana wabo.
Ndahamya yuko arabari muri Amerika, arabari muri Afrika y'Epfo, arabari muri Afrika ya ruguru ndetse y'Uburasirazuba n'Iburengerazuba niyo hagati abantu bose badufashije kugira ngo dukore kino gikorwa na kwiki gikorwa kihuse mu bikorwa twakoze byo guhuza abantu aho dushobora guhuza abantu mu gihe bakishakishwa tukaba tukabageraho byihuse no kubera ubufatanye bwiza dufitanye nabumva ijwi rya Amerika no kubera abakozi benshi babandi ruhande bamfasha gushakisha babishyizeho umwete ariko cyane cyane abo nshimira ni mwebwe mutwizera mukaza hano kugira ngo tubafate mu mugongo tubafashe gushaka abanyu kandi tubahe ibyishimo byo guhura no kongera kugira amahoro ku mutima yo kuba umuryango ndagushimiye rero wowe Vicente wize imana ndagushimiye nawe Sisya ningira ababyeyi
ninge mbashimiye ninge mbashimiye rwose imana ibungirire bari bavugisha abantu bavugisha abantu bamwagize kwitanga mukakora ibyo twabifuzaho byose mukaduhure mukaduhuza imana ibahe umugisha cyane
urakoze cyane Sisya ni hari icyo waruje kuvuga utarangije
nange mwambaje ikibazo ukuntu meze mu mutima
yego
ariko nge nange ngira amatsiko yo kumenya ukuntu igitekerezo cyabajemo mwarabirose ni imana aje abonekera antuka abantu bose babifuriza amahoro y'imana n'imigisha myinshi mwakoze ibintu byinshi abantu baragemera bose mubane n'imana ibongere
urakoze cyane Sisyane igitekerezo ukuntu cyatujemo ndahamya yuko hari n'abantu benshi babyibaza bati ibi bintu byaje gute habayeho igihe kirekire kuva ijwi rya Amerika ryatangiye rifite umugambi wo gufasha abanyarwanda bari baratandukanye n'ababo kongera guhura byari mu bihe by'intambara mu bihe by'amajyi ariko nyuma y'imyaka hafi 25 icyo gikorwa kitakibaho ngeze ku ijwi rya Amerika nashatse ikintu cyafasha abanyarwanda gukomeza kwigiramo umutima utuje ngasanga ikintu cyahungabanya cyane nuko benshi baba barabuze abana babo barabuze ababyeyi barabuze abavandimwe ntibamenya aho bari bagahora bahangayitse nshaka ikintu cyabagarurira kwizera cyabagarurira amahoro ku mutima nsanga kubashakira babo babuze aricyo gikorwa nanjye natangaho umusanzu wo kubaka u Rwanda wo kubaka imitima y'abanyarwanda hanyuma bayintegeka rero ku ijwi rya Amerika banyemerera yuko icyo kiganiro nagikora kandi bampa uburyo buhagijwe kugira ngo nshobore kubigeraho ahasigaye n'umutima umfasha kubikora n'urukundo rutuma mbikora nimebwe rutuma mbikora nguko igitekerezo cyaje n'igitekerezo cy'Imana mu bantu
abantu ntacyo twabahemba ibihembo n'iby'Imana
murakoze cyane ngaho rero ndabashimiye cyane mwari hano mu kiganiro agasaro ku ijwi rya Amerika Sisyane ngira ababyeyi urumwe mu bantu ba mbere tubonye nyuma y'iminota 45 gusa ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye
mutuhuze
agasaro kaburaga
umuntu watandukanye n'umuryango we muri 94 ukaba umubonye nyuma y'imyaka 28 nahise mpamagara mu ntara y'Iburengerazuba kugira ngo iyo nkuru nziza nyibwire ababyeyi be uwo nabonye bwa mbere ni mama we
ndahombira neza rero nuko mana yanjye mbwira nuko kuvuze wise imana Vicente mbwira nuko
wize imana Vicente n'ubu muhungu wawe noneho na Sisyane ndamufite hano Sisyane ngira ababyeyi n'umuhungu wawe w'imfura nagira ngo ubwire yuko namukoboneye
urakagira imana ngaho nyine mbwira ngaho se munde tupugana
nguyu hano aragusuhuza Sisyane nguyu mama wawe musuhuze
numbe tupugana no kayihora ko uragahora ku
mama
karame
ni Sisyane muvugana
yewe ndikumva ukagira imana ndikumva
ninge ntushidikanye icyo kiganiro bari kukubwira agasaro kaburaga ni ikiganiro kimaze guhuza abantu benshi cyane ni nk'ikiganiro imana yahaye abantu cyane cyane abanyarwanda baburanye n'ababo ubwo nanjye bampamagaye bambwira ko muri umuntu wanjye Vicente ntari we wakomeje gushakisha uwo munyamakuru wamagaye yitwa Venute Nshimimana nge mwita nkaho ari nk'umuhanuzi ni nk'intumwa Imana yohereje ubu tuvugana nge mwita sinzi ukuri kumva ndetse mu mutima nanezerewe nyine ntabwo turi kurebana ariko ndiho namwe menye ko muriho ariko turabikesha nyine ijwi rya Amerika n'abo banyamakuru bitanga buri munsi n'umurimo ukomeye bakora ariko none se umuryango wose
urahari
ariko turi kubyemera ko umunyamakuru ibyo akoze bishoboka mama uremera ko ibyo umunyamakuru akoze bishoboka
mana we nongeye kukumvaho
na papa ra
yewe
mama
reka nze mukwe nawe mufukane
ako se nisi siyazi
niwe rwose papa
yafumbe yewe
niwe ndabumva
yewe
papa
ari kuri sisi yani
sisi yangira abye
akuri we
muzee disisiani ni umuhungu wawe ni imfura yawe uyu ni Venus Nshimimana ku ijwi rya Amerika rwose muhuye muganira iyo ni imfura yawe sisiani ngira ababyeyi mukanya na muhaye na Vincent Uwizeye Imana baravugana hanyuma rero mpitamo no guhamagara ahungaho kugira ngo mwivuganire akano kanya rwose niwe numuhungu wawe najya nkubaze uko wumva umeze kugira ngo mbareke mukanya muvugane iminota mikeya ariko banze mumbwire uko umeze muze urumva umeze ute ko uvuganye numuhungu wawe
yewe
karame
kugira ngo ukwire mu magambo make
yego
kugira ngo ukwire mu magambo make
yego
ndanye direwe ndumukombe vugana ko
oh
mugambire n'icyo mama wawe
yewe
karame
Bravo.
Bravo.
Uramenye?
Uninde ni
Wi?
Ni Galkani?
Yegiwe.
Yakora Galkani?
Yese. Ai kora tu
Ya.
Niko sisi anagira ngo umunyemerere kimwe n'abandi bavandimwe bawe munyemerere mbasezereho hanyuma mujye mu gikari muganire mwenyine jyewe ntahari umurimo wanjye nk'umunyamakuru w'ikiganiro Agasaro Kabura gatuzi bya Amerika urarangiye sisiyani rero ngaho
komeza ntabwo urangiye uracyakomeza n'abandi barabakeneye rwose
yego ngaho rero ugira umunsi mwiza kandi ugira ibyishimo bisesuye mu muryango wawe
ubwo ntabwo nabona buryo mbivuga
ngaho rero
murakoze rwose
Agasaro Kaburaga karabonetse
ni hano dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi nongere mbwira abashaka kuza mu kiganiro nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamba cyo ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 5 6 0 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 4 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimimana
Kaburaga karabonetse
Agasaro Kaburaga karabonetse